northwesternmusic.org.
Life is situations. Life talk with a morning and a life a prayer. I call money the star is. No, I choose you and again. I saw a maca in the Kahamene. A poor witch. Yapakushina Chakarunga. Even here to Tenga. But I miss you, brother Foster Chimbali. Not because you want to check her now. Anyway. Kufacho we kangu china kubiri Ipava tanga na basepa wose unabalirisa Bande ya lubale kunau ya hoko kama moye velunga wene tapanga na kufurela Aishua mchane watulirisa Momo maso chikuli ya mea kusukumuka Na mchima ayushi unapulika Momo kushinga nyeka chami chako etaheka Kala mtu wose ya chikulu uisa Numbangi kwa panga milonga wafulu munanga Kichi watanga na basa kuifweta Mulonga wapari umewose na uchikuwa Lelo shinonye watu sela kuma foto Kumichima yetunga na kuna sale mashoko hey, Chuko chiewe mangangu shiwengeleshi Kumeneka mundele chaganga miawayo Wapangalunga umo wakusuluka Numbamu tumambango juwa matoto na liongo Foster Chimbali cha mchano unai Unaitu upate mwasale na chikilami Anyway natukeza kakuwana Momo makumbi na wakigo kawalifanako Nangushi wa mwako panga kulipika Unafumata wa mita kuseneka kuishiba Mono owe unoke mkunda Plaza Chimbali Owe Chimbali, Chimbali. Mono owe unoke mkunda Plaza Chimbali Owe Chimbali, Chimbali.
Chimene mene kwa induka na kusangwa yes. Kwa mbate kapungwa mimangangu kuche mkanwa yes. Kutala hafoni message inalili mm. Beka vya uchi tunajimbali sa chimbali yeah. Bifuwa wiki wiki ngengwa wo shiki shiki yeah. Iwa mwazaba nai kwa sale wa machiki chiki Novi western yose inanyiki kachipwe unafutu huchimbali yes. Natuka kwa nuka Wawe kwa mbulu la chimbali na mwamo Unafutu upati wazombo kahachipimo yes. Yo boy V spende
chimbali Mono owe unoke mkunda Plaza Chimbali Oye Chimbali Chimbali
Wingo Production.
Downloaded from northwesternmusic.org.